Kamsamnida.
Omayan CSC, your honey, and quadje, I had dear cron cron, cacran, cacran, I am fire coming in near Pamnoso. A Brian, Baba, to a free school by what day decan, or maybe son, I say, a call sign. Or can say a call ye. And mom, Minyane, no, and a passe won't go to cool, no, or more, no, who can or pay say, my cosuku dada. No kwasem na menkyere kyere no mu se suku ko enye dako adwuma na emom ewo se okwo suku nafu anum na wotwe biara wonfie bebre abra ye adwin se ye besiesie ye ho no ene menwe ho se wote celestia dan no mu wo temple na wohunu awarefo ma ne merima a wode won ba ifidua kronkron no mu wo ahobrasie mu abra wo twen na waware wo mu wo mra ni awieye ayifo ba bi wura kronkron bia ho na one ni hukafo kuta wonsem na wo hye tempo atade fefefe na na nanim eye sedie otna ase na otwen ni hwehwe eden mu ho afi wo hye ase se wo su na na ni nisuo no e pa kire se nani so e wo bia wo ene kronkron ayeye de a o twen ni ne hokafo aye na na ni nisu e pa kire se mani so se mi wo ewrade fie ene a me ne me hokafo e twen ahye emre a eni awie ya kwantuo ase na na ebeka se wasiesie ne hu yie pa and che ye na ye na na baba kuja nsemfu abi tu mi sumi so I can't say ade ba ko a e ka me pa wo abra mi wura temple fidu animu ani su asumdwe ne honhom mu edo a e wo ho eni pa betimi akọ temple akonya ahosane atenka wo okanu ye ye betumi anya ahosane atenka ni ani su ohunu nsem wo tempo ani tumi a ye de besi ewiase nsohwe ano de osua fa tempo ho wo abra odi ono ankasa ni din ekọ tempo akoye esubo ni honhun kronkron ayeye de ama wo mu no besiesie no ama wanya tempo ayeye de apam ni nhira a ebebe echire ama ni honi nebusua Elder Russell M. Nelson ka se de wasiesie tempo ama nipa no e wose nipa nso esiesie won homa tempo no Abra making kind or kuni moro na hun sembium wa book of momo muno. E kai mi said de ba as a de ba kun a esum mu pa moro na ye. Eni se wo si esi ni pa fono ma wujina homa lemonite ako fono. Wo si esi ni unko foni ye night runa can se na she e ye laminite fono wang wa said ye ni pa fono si esi won hu wa e kwa a esubi mada. Sansemfoa ahosiesie a esubi maada no kama koma pa. Sena yebesiesie ye hu ye akwoje tempo nhira kronkron no. Ewurade kire sen na ebio memamu nhwesoa wo bibiara mu. Momma ye nwin kire no nhwesoa no so na emoa yen mayesiesie ye hu ye. Moro na ahosiesie ma na tamfo no nam gidie no kware dwuma din na saa kwa no so so na ebeboa me yesiesie ye hu. Memre won semfoa ajenkwa no kafa mebunu num anyansafo ne mebunu num ajemfo no hu. Emposa saa semfoa yi kafa ahosiesie a ye ya ma maye toso mienu no ye betumi de atoto ye ahosiesie ama tempo nhira no hu. Matthew enwoma etre adunu num no ode osuru ahima no betoto mebunu dubi hu a ofa wonkane ase wokoshia ayofrokunu no na na enum num ye anyansafo ne enum num ye ajimfo wan a na oye anyansafo no fa nwoka wonkane ano hu abra ayofrokunu no cheye no wobre na wodedaye na de osuo mu no wotie mu ka se monhwe ayofrokunu no reba na monsore nkoshia no na mabunu no nyina sore soso wonkane na ejimifuo no ka kire anyansafo no se momma ye monwu ni bimfa nwu ye nkane anim na ye die na dundum na anyansafo no se wanse da bi na ensu ye ne mo monkonkoto bi wo wan a woton no ho abra wo ko ye no ayofrokunu no bai na wan a na wasiesie won ho no ene ne koi na woto edan ni mo echre na mebunu aka ne bai na o ka se urade bue ye na wo yi won ano se mprempre mu no mese mo se munimme menjin de se ye mu biara nkankane won a wo akoma mre no betumi aka se enye ye ya emma ajimifo ma no ye mu bi nsu mpo beka se empo anyansafo no ntumi nche won won mo bi ani nyi ana emom dwen hu agenkwan no ara na ofre enum se anyansafo ena enum se adwemefo abra ye dwen sansemfo ayi hu ade atoto ye tempo ahu siesie hu no ye nkai de ye komsheni bi ka ye se ye ntumi nche honhun mu enwo president spencer w kimwa ka chirechire mu senti ama mebuno anyansafo no ntumi ni adwemefo na nche won won no oka se Okase asor kwesiada asoreko ade enwo ka yen ye honhun mu yedi yesuesuan tro no na yedi ye ho so na bibibia ye ye boa bia ade enwo kakran kakra eka ye honhun mu ayi ye tua tususu odudu tene ni abrabo ene ene ye a eboa ye nyina so beboa de enwo agu ye nkania a eye adum no mu Can you see what we said? Said the Ahusia Sienka Kranka Kre, you to me, Buama, Yem, Boy, Yem, Hom, Modney, SCS, Yem, Hom, Quadje, Ayay, dear Kron Kron, my Yem, Hom, any Afofro. Dear near Manket and Kitten sound so nice, a bit to me, dear Hom, Hom, Wo, Agu Yang, Ahusia Sienka Niemu. Yes, you are free, Elder Richard, just call to her, say, I'm Kran Kranten, and near Yem, Hom, here, my ye. Nya tempo nshira subampa free abrabomu nepa a enam ewurade nchirechire so eba I love the word consistent to be medinsemfoa medinsemfoa ewurade nchirechire so ba Yesua free Bible dictionary mu se efie pani bia ye betumi di atoto temple kronkron ye ho so ye efie te sa ampa abayi we bi ba ye efie nanse yi a na minim se ni nua bere ma free nsempa ka tre aba me bisa ne se ete se won won fie ho o se ye pa na emum eto da o ka tre o mu se omoma enwum enkofo o se ne mpo na nya nwum mo ne kra ne ye to Eye ma yen se abre nyina ye behwehwe nya abre abom ni ahwe se ye fie ye baabi ye betimi asiesie ye hwanya honhom na tenka se be ya ye betimi anya atenka no soso ewo ewurade fie nso se yesiesie ye ho ewura temple mu na ye di temple ayeye die so a ewurade be hira yen bebre Madam Fupa Bonnie Oscarson Eda Nature no can say Bia washisha bebre if you know bebre befi waba. Menenu ya dream pa. And nam say ya kwa tempo kwenya in shira a any ye ye nintinu. Any kwan se a ye yangwa se suban pa e dimu pa na e betu mi ama yenya se shirano. Alda Nelson can beum se and nam se tempo ye e radifiye nuntino. Or no arana wa chira kwanya yen faso yen koho. Ye raho se na hoho. Se ye kura tempo rekom medi ye a dia e sumbo pa e chire se ye weni so me nyanko poni na kom shefu. E wia si agudie mu atitirufo ani suku kesie mu asukufo ede na na wotwe ne bosume ne mfie bebre ne siesie wo mo ho daada hu siesie na wohwehwe firi wo ho sanso na yen a yepese yekọ osoro ahemem mu no nso behia se yebebọ ebra ehotio a edimu wo abra ye yesu tie de biara ene nkakra nkakra As we consistently say, yeah, cross so bob modern, didn't egu your home, hum, cania munu. Ye bem my yen yan caniano, ye bem my yan caniano, I dare it. Trimmed and burning with astonishing preparation. Any am who see a sea pa. Me ra, why yes, take a penny, catch re me, say. Oh, to me, sir, one hour, one year, see, one year, pa, wabra, or beg you one temple recommend. If you say, one rat, then no more, wash rain. I walk Caitlin Temple, Mpaya, Edikanumo. Commissioner Joseph Smith beside a radis a wall, or ma or be beara out, but bunny feed you any moon in yanny to me. Now one yinny war, Nimu. Now one young home, crown crownum rosso, now I'm my west yes ye won, who and ya dear, we hear ye now. A yam in pie boss said Temple corner, and yet dark will pair a juma and my yang. Mama yen siesie ye ho enya ye yedie no nkakra nkakra na yen fa yakoma nyina nni apam no so Say ye ye we a minim se ye benya honhun kronkron no mrosoo ene ewrade tumi no wo yen fie ni yen abrabo mu e wo Yesu Kristo di mu. Amen.